umbuzo uthi, ngakuba uNkulunkulu engathenjwa? Phela ekugcineni kwakho konke, kwenza inqwaba izethembiso ezweni lakhe. Ezinye zazo, zibuka zididana uma ubuka ngeso lomhlembethwane bempilo. Zingenzeka, ngakube engathenjwa naye na? Kusajula. Angiqale ngibingelele, ngithokoze kakhulu kuba sibe ndawonye futhi engosini eFresh. Ngingusibalo Pithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Empilweni, kungabambili. Kune theory nepractice. Ungayifunda theory uzoqhuma izimvu ekhanda, kodwa ikusiza uma ungayenzi. UBen uthi, nkathi selisosha, babe bahambe bayosha ama-exercise, beyilolonga, benze sengathi babhekene nesitha. Konke kwakukuhle ngaphandle kokuthi babesuke bephethe ibhamu ngaleso sikhathi engenanhlamvu. Uthi wayeyacabanga ukuthi ekazoqobeni lokwenzeka kwezinto, lokhu kwakuyoba yinto enjani ukuzizwa zithi cwi 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 zidlula iy'nhlamvu ey'ndlebeni isitha sesibashayo. Kwakuyoba njani ukuba ebona uzakwabo zimnetha ikhala enyameni phambi kwakhe? Ngakube leyo theory yayizosebenza sekunesimo esingeyona itheory kodwa esesiyi-practice? Ndlelanye, nezethembiso likaNkulunkulu ayiphatheki kuze kube sekusempini yangempela. Ihubo 18 labhalwa inkosi uDavide elibhekisa uNkulunkulu ngosuku amkhulula ngalo kuzo zonke izitha zakhe. Ngisho noSawuli owayesho ukumchobozela phansi engakahlali esihlalweni. Amahubo 18 verse 30 athi, indlela kaNkulunkulu iphelele, izwi likaJehova lihlanzekile, yena uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye. Lawa ngamagama ashiwo umuntu oyibonile lento, ngamagama lo muntu ozimpi zakhe zavivinyiza ithembiso likaNkulunkulu ey'meni zokuphila nokufa. Yebo nembala, uNkulunkulu uyasiholela ey'meni eziyingozi, kodwa kusalayo indlela kaNkulunkulu iphelele, izwi likaJehova lihlazekile, yena uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.